Ekibiina ekitaba bannamakolero mu ggwanga Uganda Manufacturers Association kisabye gavumenti eve ku nteekateeka z'okwongeza omusolo gwa siringi 2 ku liita y'amafuta ga petrooli ne dizero, nga bagamba kyakkosa ebyenfuna by'eggwanga era n'ensimbi ezeetagisa okuddukanya bizinensi n'amakolero zibe mpitirivu. John Jett Tusabe, omu ku baatuula ku kakiiko akatwala ebyenfuna n'ebyobusuubuzi aka Uganda Manufacturers Association, ategeeza nti amawanga agamu olutalo lw'erwani bwe lwaba luseewo gaasaze busazi ku bbeeyi y'amafuta olw'okwewala okukosa ebyenfuna byago, anti bbeeyi y'ebyamaguzi ebirala n'obuweereza naye ebadde egenda kulinnya nga ne gavumenti ya Uganda bagamba egwana ekole kye kimu. Tusaba okwogera bino abadde wamu n'abakulu abalala okuva mu kibiina ekitaba bannamakolero kino UMA bwe balabiseeko mu kakiiko ka Palamenti ak'ebyenfuna okwanja ebirowoozo byabwe ku misolo gavumenti gyeyagala okussaawo omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Tusabe ategeeza nti singa gavumenti tebawuliriza bbeeyi y'ebyamaguzi egenda kwekanama, anti n'abaddukanya bizinensi bajja kuba beetaaga ensimbi nnyingi okuyimirizaawo emirimu gyabwe.